Bannange mbalamusizza ku mikwano, kansuubira nti muli bulungi buli omu gy'ali. Amannya n'eddoboozi Seza na Zaayi. Muli mutya mikwano? Kaakati bannange kantwale omukisa guno okuvaayo njogere ku nsonga eno kuba kiri too much gye ndi. Nsirise ebbanga okuva ebintu bya kamiliyoni oba posita ya kamiliyoni lwe yafuluma. Nsirise. Sirina muntu gwe nali oba ki oba ki ne nsirika ne ngamba kambireke ne nsirika. Naye neewuunyizza nnyo okuba nti omuntu akwata essimu ekiro kya leero kino n'ankubira essimu n'amponinga nga kamiliyoni abantu beewera okuba nti bamukola eky'obulabe kyonna era singa babaako kye bamukoze nange bagenda kunzita. Guys, please. Omuntu ali ready okuba nti anzita yandibadde yayanguye dda najja n'anzita olw'ensonga nze nafa dda kamiliyoni yanzita dda emyaka 7 egiyise emabega kuba okuva lwe nalwala nafuna stroke negwa nenfuna clot because of kamiliyoni kitegeeza ndi mayiti etambula so mulekera okunkubira amasimu agabagamba mbu mugenda kunzita mugenda kunkola ebyobulabe tewali kya bulabe kisinga nze kamiliyoni kye yankola ekyo kye muba mumanya ne bwe munaaba muzze kunzita mwanguwe olredi nafa dda sirina kye ntya mujje munzite olw'ensonga nasirika bannange muvuddeyo mutandisa ate era okola ki okunvuma bwe nvaayo ne njogera ate era ne muvaayo kati ki kye mwagala nkole kati gwe omuntu ojjawo otya amaanyi n'okwata essimu n'ogiteeka mu private n'otandika okunkubira amasimu ombuulira nga gwe bwe wasirika nga nze bwe nsirise naye kye mpulaninga okimanyi kiki kye mpulaninga bannange this is too much for me yensonga lwaki mulaba nvuddeyo omutima ogwange baagumenya dda kamiliyoni yammenyaamenya dda omutima emirundi gyesibala kamiliyoni talina kyatakoze 2017 nali mu wheelchair kamiliyoni yajja e South Africa n'ayimba owulira sirina kye namukola n'atuuka ku OR Tambo n'akwata live no Facebook n'atandika okunvuma naye namukola ki nasirika era ne mbanga ataliiwo gye nkomye okusirika kati ndowooza mukifudde kamanyiiro olw'okuba nze nsirise mbawadde respect okuva omuntu lwe yatandika okuteekayo posita sinyeganga mbasiriikiridde siyina wembakubye wonna kati ate mutandise kuba nti munkubira masimu kumponinga nga bwe mujja okunzita mwe mulina obulamu bwange ye kamiliyoni gwe mumponingirako nze namuleese oba nze nina omuwa security bannange temuddamu kumponinga mujje munzite lumu kuba olredi ndi mufu nafa dda don't even try temutawaana temwesumbuwa nze olredi ndi mufu ate ekirala bannange bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogizaaza emize okitegeera mundeke nze nnina ennaku yange olredi kamiliyoni yanzita dda tewaliwo kye mugenda kukyusa mu kyo mundabe bulabi mukole byammwe omuyimbi wammwe mufube mulabe nti naayimba mutrayingeko buli kimu mukikole mumale mukole ki mutwale omuyimbi wammwe ate mwe muyina omukipinga safe not me kuba sinze namuleese eyamuleese akipinga omuyimbi we safe nze ndi mukazi munaku sente zange zaagenda buli kimu kyagenda kati sikyayina muntu gwe nkola ki gwe nsobola kugamba nti nsono oba nkole kino please mbegayiridde munneesonyiwe mundeke.